mukwano tunula keno tulabe kame tondaga busungu
bitale
labalaba omwana alinga malayika zenkole ncyanga ndage njagala mugambe kyemulowoleza naye mukyanya nesoni omanye abayaye babyonuna zabafere balavu bantama abayaye babyonuna kati buli omalabika nga mulimba kati mugambe ntya nti nkumatidde mugambe ntya nti onsensi kyomisinga
emuntu nganza omukulu mula
kyomisinga
emuntu nganza emanjiwa mula
I wanna show you
love because I'm not too loud
kyomisinga
emuntu nganza omukulu mula
kubanze wenkulaba ekyobulungi mazima wasukkuluma ate nga omutima gwangambye basajja banja bakubulugala banze kale nempulira okunyolwa nensalawo mazima nkutuukirire nkugambe onyambe onkwaseemu nange ntwaze onyambe ontase onkwase ku bulungi woobaolabe tosaana kukaaba tosaana kunyiiga mwana muwala ekyo kimanye bwe kiri katonda mugezi eyakutonda bw'atyo kafesika kalungi tekalina kunyiiga sabompe onkwase nkwaseemu nange loolabe njagala onze gye mu bano bebi bafalalala abatalina laavu
bawalala
njagala onkwaseemu mbe nga nze kulabirira kulaga omukwano nga tojulira nabalala beibe kyomisinga
emuntu nganza omukulu mula
kyomisinga
emuntu nganza emanjiwa mula
I wanna show you
love because I'm not too loud
kyomisinga
emuntu nganza omukulu mula
kyomisinga
emuntu nganza emanjiwa mula
I wanna show you
love because I'm not too loud
kyomisinga
emuntu nganza omukulu mula
kwatako ebyeyalayala teweraliikirira nze ndi muntu omuntu omukwata nkola ate omukozi bebi nja kukolerera nkwagalayo ensonga nkutukiridde tonyima time tonyima kadde kubanga bogaana eno omutima gwange
ngenda kubeerawo nga nkaaba kale maama kale maama omanyi
olaba otyanganza kuyombera kunyakugamba edoboozi
nekanamula
olaba otyanganza
kulwanira
kunya kukwatako ekikonere
subulula
kyomisinga
emuntu nganza omukulu mula
kyomisinga
emuntu nganza emanjiwa mula
manjiwa mula omukulu mula kyomisinga
emuntu nganza omukulu mula
I wanna show you
because I got to love.
Yeah. Don't miss the light. Kenzo Naizo, Mapo Productions. Kenzo Naizo.
Talent.